You are the Lord of all creation. Nations bow before you in adoration. You are who you are. There is no one else like you. You're the Alpha and Omega, the beginning and the end. I'll dwell in your house forever to worship you. There is nothing greater than being in your presence. I find my hope in you, even if I'm weary. Lord, you are my strength. Forever you will be. Lord, we give you all the praise. You're bigger than anything. Your love is everlasting. Yahweh, glory to your name. Amen. Savior of the world. Amen. You are mighty. Amen. You are my love. Bwana umetamalaki. Kila taifa lanena kwamba wewe ni Bwana. Mwanzo tena mwisho. Kila kiumbe cha kuabudu vinainama mbele zako, vikitukuza jina lako. Nasi tunakuinua mbele zako, twainama tukisema, tawala, utukufu ni wako. Sio kwa uwezo wetu sisi kuwa na uzima, ni kwa neema yako Bwana. Sifa zote kwako. Amen. Wewe ndiye Mungu wetu. Amen. Unatupenda bila komo. Amen. Yahweh, twakuhimidi wewe pekee, mkombozi wa ulimwengu. Tukisema amen. Amen.